Ministry of Nines wakubyenjigiriza n'emizannyo enkya ya leero lwefulumye byava mu bigezo ebyasinye eyokuna eby'omwaka 2025 ng'omukolo guno gugenda kubeera mu State House e Nakasero mu Kampala. Kino kye kiddiridde ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'ebigezo mu ggwanga ekya Uganda National Examinations Board okusinkana Minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni okwosa jjo ne bakubaganya ebirowoozo ku bibuuzo bino engeri gye byakolebwamu n'engeri gye binaafulumizibwamu. Ku mulundi guno ebigezo bino ebya Uganda Certificate of Education bigenda kufulumizibwa mu kiseera nga n'okusunsulamu abayizi abagenda mu siniya esooka kwa kamala olunaku lumu nga kutandise okwatandika olunaku olwajjo. Ebigezo bino byatandika ng'ennaku z'omwezi 13 Oktoba omwaka oguyise ne bifundikirwa ng'ennaku z'omwezi 7 Novemba omwaka gwe gumu 2025 nga abayizi 43 2015 bewewandiise okukola ebigezo bino nga kiraga nti beeyongerako abayizi 12% kwabo abaatula mwaka ogwe 2024. Ebigezo bino abayizi abawerera ddala 15,400,637 bebaali mu nteekateeka ya bonna basome Universal Secondary Education songa abayizi 24,000 abawerera ddala 21,206 bebayizi abaali mu masomero ag'obwannannyini nga abazadde baabwe bebabaweerera. Guno gwe mulundi ogwokubiri ng'ebigezo bya Uganda Certificate of Education bifulumizibwa mu nteekateeka empya eya New Lower Secondary Competence Based Curriculum.